Drop success up on the place. The hide the favorite son is not the end.
Nenzo kusakira maningi lero nazikwirila. Look 10 ivelenga 19 anani pasa mpamvu zoti yaka panjoka. Yes aniuza ningati yake skopioni. Mpamvu anipasa zoti fita enemy.
Devil
wanifutisa maningi lero kunjito yanga nifuna ulekeko.
Devil
watifutisa maningi na chalo cha Zambia nifuna ulekeleko. Wana vanga lekako. Chuma changa lekako.
Ah, Holy Ghost fire. Chuma changa lekako. Njito yanga lekako. Holy Ghost fire. Kadia yanga lekako. Naku family lekako. Holy Ghost fire.
Nenzo kumbele la patiari ulimu manja yanga. Unani patanisa ine na panja yanga. 2014 paka senji secondary school na siri za njito sipezeka. 2018 college panotek 19 na siri za njito sipezeka. Wanisebanya papaka na papata. Sunga nipishe mpofati ya batata. 20 chakuti yezi soja no bondi. Iyo record ni za towa e bondi. Ichibemba chitila umunwe umota usalenda. Epo twambira mafaya ta usalenda.
Devil
apanishe tana rakulanga levo. Yafu sina yangu nda success nindalama. Teti ndemo na success nga nindalama. Nenzo kusakira maningi lero nazikwirila. Look 10 ivelenga 19 anani pasa mpamvu zoti yaka panjoka. Yes aniuza ningati yake skopioni. Mpamvu anipasa zoti fita enemy.
Devil
wanifutisa maningi lero kunjito ya yanga nifuna ulekeko.
Devil
watifutisa maningi na chalo cha Zambia nifuna ulekeleko. Wana vanga lekako. Chuma changa lekako.
Ah, Holy Ghost fire. Chuma changa lekako. Njito yanga lekako. Holy Ghost fire. Kadia yanga lekako. Naku family lekako. Holy Ghost fire.
Niliku youth deni performa na kashimani. Watu mabandu wako batipera ku studio. Wenzo ona monga karia iza jubika. Mulungu paso golo na manja tichitika. Poverty uzive, it is not my portion. Mimba ya poverty nina ichaya abortion. Zunga nipeshe devo chimona mwana wanga. Yesu wanipasa mpamvu mumanja yanga. Philippians 2, berenga 1-4. Muzina la Yesu yonizi shaubao. Jeremiah 1, univerenga pateni. Anani pasa mpamvu zo shanga no nyula. Malaki 4 niverenga patu. I honor my Lord until the sunshine of victory.
No matter the matter, I shall defeat you by the blood of Jesus.
Nenzo kusakira maningi lero nazikwirila. Look 10 niverenga 19 anani pasa mpamvu zoti yaka panjoka. Yes aniuza ningati yake skopioni. Mpamvu anipasa zoti fita enemy.
Devil
wanifutisa maningi lero kunjito yanga nifuna ulekeko.
Devil
watifutisa tisa maningi na chalo cha Zambia nifuna ulekeleko. Wana vanga lekako. Chuma changa lekako. Ah, Holy Ghost fire. Chuma changa lekako. Njito yanga lekako. Holy Ghost fire. Kalia yanga lekako. Naku family lekako. Holy Ghost fire.
My enemies are trying to stop me.
Bastard. But they cannot stop what is in me. Prophet Frederick Ninife.
They are trying to kill my flesh.
Apostle Blessings Peace
but
Malama.
They cannot kill what drives my flesh.
Apostle Chisela.
The highly favored son is not the area.
Pastor Ebenezer.
Ukore muamano.
Iba tui mini nako mugapu awo.
It's the major key on the bed.